Let's get a woman down, let's go. You know what it is when the air is with the team T O
S E on the one. Na liquete fe kamane winan. Yelo wacha patumba no winan. Nimi satana la mekela mushandi chipova tintaluka. Halo satana ndekera kofi.
Shidi bwana uvi.
Na papa chidevo ndekera kofi.
Yeah yeah.
Hey.
Shila pantanshi, ino ni 2020 na manoshi. Hali njika te kwati na wanangu, ntu wabashi ya malo iwe ntaruka. Chidevo ndikela kofi.
Na papa.
Yeah, yeah. Satana ndikela kofi.
Ya wana valesa, wana masha.
Chidevo ndikela kofi.
San. Hey, hey, hey.
Satana ndikela kofi.
Na papa. Chapa.
Chidevo ndabo fisa pingwa. Niku vantuwe fwaya tete padua.
Professional music.
Like
Cast beats on the 1-2.